madaxweynaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa shirkad laga leeyahay dalka Kuwait u saxiixay in Baraawe ay ka dhisato dekad ay iyadu maamulanayso. Cabdicaziz Laftagareen ayaa shirkadda Arabi Holding Group Company oo laga leeyahay dalka Kuwait u saxiixay heshiis dhigaya inay dhisato dekad ay iyadu muddo 25 sano ah iska maamulanayso, taasoo ku kacaysa 500 milyan oo dollar. Shirkadan ayaa muddada ay dekadda dhisayso dhanka kala guranaysa khayraadka kala duwan ee halkaasi ku jira. Dekadda la sheegay in halkaasi laga dhisayo ayaa dowladaha ugu horeeya ee wax kala soo degaya waxaa ka mid ah Itoobiya, taasoo aan ognahay inay doonayso la wareegitaanka badahayna. Si kastae ahaataba, waxaa aad u soo badanaya dowladaha shisheeya ee marba marka ka dambeysa bannaanka iskeenaya, kuwaas oo dantoodu tahay sida ay u xaalufi lahaayeen khayraadka dhexeegaaga badda Soomaaliya.